Najikabidi kwako for good, for love, toto msupsu, toto shipshit. Na nikiwa nawe we don't sleep, yes we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, aunipi mastresi. Unapopinda mkongo, nabaki hoigo higo higo. Ukiwaka ukiwai, katazima fagisheli. Sizungu mzima penzi, yalio ni umisa. Sizungu mzima penzi, yalio ni pendeza. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. Vigauni vipofu, unanipeleka witch witch. Yani miss miss, umekwenda H H. Nani kiwa nawe we don't sleep, yes we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, aunipi mastresi. Unanendesha moyo bila leseni, haunifichi kwamba uko mapenzini. Unanipenda kama malaika aliyepewa kazi ya kunilinda. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover.
I don't wanna.